no, 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 no. Vivi birds again. Oh Lord, a message to your father. Mwambie nimewacha ujana, na pombe sitakunywa tena,
sitakunywa mbele yake.
Another message to your mama. Mwambie nimejua kukaranga, lakini chunga azijue, yeah.
Ilikuwa kwa jikoni yake.
But most of all, let them know that I love you. No, no, no. Let them know that I care. Natumewa alika shere, leo ni siku yangu na we, hey, hey. Fungua champagne, let's celebrate. Oh, no, 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 no. A message to your brothers. Tafadhali wasinikimbize, hivyo wanavyo kulinda zaidi ndakulinda hiyo wajue. Another message to your sisters. Wajue sijawahi kukuficha chochote, siri ni ya wawili tu, just me and you. But most of all, let them know that I love you. Let them know that I care. Natumewa alika shere, leo ni siku yangu na we, hey, hey. Fungua champagne, let's celebrate. And this is my message to you, that you're the miracle I've been waiting for, the miracle I've been praying for. Oh, and I hope that I'm the miracle you've been praying for, the miracle you've been waiting for. Leo ni siku yangu na we, hey, hey, hey. Tufungue champagne na tulewe.